Mlaleli Good News Community Radio uMama Cynthia okaSingano namhlanje ke ngihleli naye ke uEmma okaSiluma ophuma lapha eJohannesburg. Emma angikwamukele ohlelweni sisi.
Thank you so much for having me. Again ngibingelele wena ne-team yakho yonkana. Ngibingelele abalaleli bungithuba abasinika lona ukuthi siphinde sihlale sicwashisane ngokwezempilo.
Siyabonga kakhulu khona lento okumele sixoxe ngayo indaba ye mental health disorder. Yini ongayisho ukusichazela kabanzi ukuthi iyini i mental health disorder kumlaleli?
So uma sikhuluma nge mental health disorder ehlasele okanye ngifana nomdlavuza eningizimu Afrika. Sisuke sikhuluma ngesimo umuntu osuka ebhekene naso, isimo leso esicindezela umqondo noma inqondo yakho. Kodwa lokho asikhumbule ukuthi akusho ukuthi usangene okanye uyahlanye, cha. Akunjani. Inkinga nje, usuku nengcindezi eyenza kube nzima ukubhekana nempilo nxa zonke. Ngaba sekhaya, esikoleni, ngisho nasemsebenzini. Ngakho-ke, uma umuntu ebhekene nalesimo, udinga i-support yomndeni okokuqala. Masimchase lowo muntu, si-reach-e out, sifuna ukwazi ukuthi singamsiza kanjani.
Okay, siyabonga Emma. Ngokubona kwakho, ubani abantu ababonayo ukuthi laba, bangaba na umthelela wokuthi babe naso lesi sifo noma ingcindezi engokomqondo.
Lesi yisifo esihlasela wonke umuntu, noma umdala, noma umncane, yinkinga lena ebhekene nathi sonke. Kodwa umuntu osengcupheni kakhulu yintsha yethu. Isimo sihlasela abantu abangenzi lutho, awufundi, awusebenzi. So uma esikhathini sengisikhuluma nge-healthy lifestyle, yilapho sesigcizelele kakhulu ukuthi makube khona into oyenzayo. You need to keep busy. Ungahamba uye gym, ungahamba uyodlala ngisho naney'ngane ey'ncane, ingqondo yakho uma izoba busy.
Okay.
So esikhathini esiningi siyazi ukuthi intsha yethu inenkinga ye-peer pressure, abanye-ke ama-relationship angahambi kahle, kanye nokungasebenzi kuba yinkinga ngoba kuletha leso stress umuntu egcine ese-depressed. Nokushonelwa-ke ngaba mhlambe ingane ishonelwa abazali okanye umzali ushonelwe ingane yakhe. Omunye umuntu-ke ukuma-substance abuse. Kanti omunye asithathe nje intsha yethu uyahamba uye clinic bamdiagnosa bathi mhlambe u-HIV kanye unesifo senhliziyo sisho i-heart failure okanye i-cancer or diabetes, abone kahle ukuthi cha, angeke mina ngikwazi ukudiphenda komunye umuntu for survival, abese uyayibulala. Cha, ungaphila isikhathi eside, uphile i-normal life uloku uzithathela i-medication yakho.
Yeah. Okay, siyabonga engokusiqwashisa nangokusibonisa Emma. Iziphi ke isibonelo ongasipha sona sokubona ukuthi lo muntu ngabe unayo i mental health disorder? Sibona ngani? Siphi isibonelo esingabona ngaso?
Ezicommon singabheka nje i anxiety disorder, kube i-depression, i-bipolar, okanye i-post-traumatic stress, okanye i-schizophrenia, omunye i-psychosis, omunye umuntu u-obsessive nje kakhulu, omunye i-personality yakhe, awumazi ukuthi nje ngempela ngempela unhloboni yomuntu. Lowo muntu masiyihluphe, sifuna ukwazi ukuthi kungani e-behavior ngale ndlela.
Okay. Emma, la South Africa ngokwezibalo ke ezikhombisayo kuba khona kwe-mental illness le esithi i-mental health disorder, siyibona ingakanani la e-South Africa?
E-South Africa kuthiwa on average almost abantu about 3,000 ngosuku, kanti about 20 baya-attempta, omunye agcine esesibhedlela. Kanti every 40 seconds ukhona umuntu oseyibulala. Lesibalo uma sisibheka si-affecta ama-teenagers kakhulu. Ngokwezibalo ze-National Survey in South Africa, bathi more than a quarter yama-South Africans ba-depressed, ikakhulukazi kuma-provinces lawa alele kudeni nasemadolobheni. Lapho kungekho umsebenzi, abantu babulawa yindlala. I-South Africa nje akuyona i-country e-healthy ngoba sifola under ama lower and middle income countries. Uma sibheka ke futhi sithola ukuthi lesibalo siyakhuphuka, sikhuphuka ngesivinini ngoba ngokwezibalo zokomhlaba thina sisikore the lowest uma siza ku mental health well-being scale. I South Africa iscora the lowest. Lesibalo sikhuphuka ngesivinini up to 36%. Okuhlungu ukuthi kuleyibalo esishoyo only 25 people abaye bafune usizo. Abanye umuntu uyafuna usizo bese behlekisa ngaye bayamcwasa. Nasiyekeni leyo nto ngoba yinto yenza ukuthi umuntu angasakwazi ukukhuluma nawe, angasakwazi ukukhuluma nefamily. Ngoba uyacwasa kuthi bathi nizile bathi uyahlanya cha akahlanyi. Emsebenzini ke nakhona kunenkinga yokuthi ngonyaka silahlekelwa yi-19 billion. Ngenxa yesimo sokuthi abantu ba-depressed, ama-employers aphusha afake izipho kakhulu ngoba phela kunama-deadline nayo yonke into, bakhohlwe ukuthi umuntu awona umshini. Bese lapho umuntu agcine se-depressed, siyacela kubona abaqashi, siyacela nakuwe wena ocashiwe ukuthi khuluma nomqashi wakho ungamsali.
Yes.
Endaweni ukuthi uhlezi ugula wena every Monday uyagula ngani ngoba uphethwe i-depression. Omunye umuntu uthi ayi mina ngizozi buka go institution kumefika lapho abe namahloni bese uyaphuma cha awedwa isimo lesi esidinga thina sonke siwumndeni.
Wow, oyi siyabonga uma ukhuluma ngendaba yokucwasana, indaba ebalekile kakhulu leyo Emma, emsebenzini, ekhaya, emndenini, ukuba abantu ukuba banakekelane ngoba siyilahla lapho kunganakekelani nanokuthi uzwelane. Yes ma. Emma, izinkomba ke umuntu esingambona ngazo singayibheka ukuthi ke hayi lo une mental health disorder, unengcindezi emqondweni.
Ngiyathandela igama elithi ingcindezi. Uyabona lizwakala kahle kakhulu. Uyabona ke manje sikhuluma i-language yasekhaya ingcindezi. Le i-World Health Organization ethi i-mental tension. Kusho ukuthi usempini, lempi ibonwa uwe kuphela, thina sazi ukuthi ulwa nani, ulwa nobani, until wena uvule umlomo. So iy'mpawu okumele siyibheke yilokuthi umuntu omazi kahle ukuthi lo uyazithanda, azwane nento engcolile, hawu lo muntu lona akasagezi, akasashintshi kwampahla, lo muntu usihlala ethukuthele, lo muntu lo angithi ulahlekelwa yithemba, bese uba ama mood swings, omunye uyazivalela akafuni nje ukudibana nomndeni okanye abangani, omunye angadli, omunye adle kakhulu. Nokungayinakekeli nje kukodwa kuxoxa indaba, babodwa ke abagcina sebahleli stradini ngenxa yokuthi ungene kuma-substance abuse.
Hey, wakhuluma indaba enkulu, iy'nkombo zinganakekile ungazi ukuthi umuntu uyadlala kanti sokugula njalo. Uma ngabe ke sengidinga ukuthi umuntu asizakale, usizakala kanjani? Siyambona ukuthi unazo lezi mpawu, usizakala kanjani ukuthi unazo lezi mpawu zengcindezi anayo?
Angithi umuntu wokuqala obona le mpawu makenze izaba zokuthi asondelane nalowo muntu ngoba ngenza ukuthi umndeni okanye mhlambe umngani. Reach out to lowo muntu, ufuna ukwazi ukuthi inkinga ikuphi. Umnikeze ithemba.
Yeah.
Ngayo yonke indlela ngayibonisa kuye. Kodwa ukucwasa masikuyekene ngoba sabantu abamnyama thina siyeze sicwasa nje yonke indawo. Endaweni ukusithi ha nimboni akasagezi phela bathi uyahlanya. Ha, lowo muntu uyasindwa. Inqondo yakho uma isindwa kusho ukuthi usuyagula wena wonke. Kukhona abantu abagulayo kodwa abazi ukuthi baphethwe yini.
Yeah.
Yingcindezi yokomqondo.
Okay.
So siyakhuthaza kakhulu ke ukuthi reach out. Uma lo muntu ukhuluma naye engafuni ukuphena up, msize nazi inombolo. Ikhona i-Suicide Crisis Helpline 0800 567 567. Ikhona i-South African Depression and Anxiety Group, yona itholakala ku 0800121314 okanye kube u 011 234 4837. Ikhona iDepartment of Social Development and Substance Abuse, yona yi 0800 12 13 14, okanye thumela i-SMS umcafazi bazokufonela back 32312. Kanti ikhona iSipla Mental Health Line, yona itholakala ku 0800 456 789, okanye thumela umcafazo 31393.
Okay.
Uma uwenze njalo bazokufonela bese uyabatshela inkinga yakho, bazokwazi ukukusiza.
Siyabonga kakhulu ema ngokusicobelela ulwazi olungaka. Amazwi ke okugcina okukhuthaza intsha yethu siyazi ukuthi they are going through a lot basesimeni lapho abadingayo ukukhuthazwa nokwakhiwa. Amazwi ongawasho kumlaleli.
Engizokusho ukuthi isifo okanye lenkinga esibhekene nayo ukucindezeleka komqondo ibanga ezinye izifo. So uma usuthole ukuthi badiagnosa ngoshukela, mhlambe bathi stroke or heart failure nazo zonke lezi zinyo ngoba i-affect even ama-kidneys, angiyenza ukuthi i-circulation yakho, even i-heart rate, ingahambi ngokujwayelekile. Sithi sifonele bese siyakweluleka, thina siyatholakala ku-021-422-1586.
Ngicela iphinde Emma.
021-422-1586 okanye bangasicheka kuona ke ama social pages ethu lapho sitholakala ku Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and LinkedIn.
Okay. Siyabonga kakhulu Emma ngesikhathi sakho. Siphinde futhi sixoxe ngokuzayo ngoba sadinga oluningi ulwazi lapho kwena. Ngicela ke uvalelise kumlaleli.
Siyabonga kakhulu kubalaleli. Sithi makube umkhuba lo esiwenzayo, ngizokhuthaza futhi kubalaleli ukuthi ungalindi ukuthi ugule. Unyaka nonyaka hamba uye clinic okanye uye e-discan. Discan inama clinic kuwo wonke shopping centers. Hamba uthi nje ngicela ningicheke. Bazokucheka bakutshele ukuthi cha lungisa lana la. Ungakonakali kakhulu.
Okay. Siyabonga ke ube nosuku oluhleke.
Thank you, you too.
Okay.
Bye-bye.
Siyabonga.